asili ya kijaka pia. Ule mswahili wenyika sikia, ule mkenya anapunguza volume, asome SMS nikana isikia. Listen, niko na got some Q Canada, anaitumia Halima na Amo, jia klasi za kupika chapo. Sikia nani, mina dae hiyo samo. Niwe jalali ya ufundi seremala, awatani wa meneja watala, mita majuni siwezi ikana from the 254. Nasema, mimta majuni, ninasili ya kijako tafil nikikuimbia. Mikuwa tu wahuni, tunakupea talaka lafu bill tunalipia. Lego, lego, asekita majuni. Lego, lego, si unasikia. Lego, lego, Mr. Ibuni. Lego, lego, situlikwambia. Ile tamaduni ya kala si hatuna kwa inchi chukiko tu hasara. Ukini cheki na kala ni juma slippers inanibibanga tu fala. Ile mocho nitawashi sai, amwezi zima miza ijetei. Nitale washi the whole city ni embrace culture ye wadhimbu si wengi pakati. Niwe jalali ya ufundi seremala, awatani wa meneja watala, mita majuni siwezi ikana from the 254. Nasema, mimta majuni, ninasili ya kijako tafil nikikuimbia. Mikuwa tu wahuni, tunakupea talaka lafu bill tunalipia. Lego, lego, asekita majuni. Lego, lego, si unasikia. Lego, lego, Mr. Ibuni. Lego, lego, situlikwambia. I know you feeling what I'm feeling like a Kenyan announce. This music allowed to make it beneficial. Artificial career, niko na asiche bound na sija waiva official. Ambition is priceless and tolerating the culture of being lazy. I came on and do the Asuni weeks to new win here West man. Ule mkenya anavaa kitenge, anakulanga mchunga pia. Tamaduni za ugali malenge, ndio mkenya minafasifia. Ule mkenya anavaa kitenge, anakulanga mchunga pia. Tamaduni za ugali malenge, ndio mkenya minafasifia. Niwe jalali ya ufundi seremala, awatani wa meneja watala, mita majuni siwezi ikana from the 254. Nasema, mimta majuni, ninasili ya kijako tafil nikikuimbia. Mikuwa tu wahuni, tunakupea talaka lafu bill tunalipia. Lego, lego, asekita majuni. Lego, lego, si unasikia. Lego, lego, Mr. Ibuni. Lego, lego, situlikwambia.